exclusive to Zayd Hype Mag.
Ukalila be there for you. Ukadwala be there for you. I'll do anything for you. Baby, believe.
Ichijikoni ndiye life yanga. Ine cinema kani zapona zobwele la kumbuga. Investment ya chikondi yose. Wana tawini fakamu. Koni kabanga kalukwa Efyo ningabanga watoshe. Investment ya chikondi tose. Wana mtawini fakamo. Usaka nilisha inelele. Baby please, usani panyile mtima uyu. Kapis ni kalaska na salako. Ukapwanya wani sirizi saiwe. Baby please, usani panyile mtima.
Exclusive to Zayd Hype Mag.
I'll do anything for you.